Mwizenge.
Give it up.
Download it from ilovezedmusic.com.
Pike Muzizi International.
J-Max.
Wezoni sovelesa kunina maboza. Ijenta uineze lina iwe. Unani honesa maloza. Indeni nalabila. Baby stinga pwezane na iwe. It's too late. Inapita tawi. Wezoona monga niwe gai. Niribe business na iwe darling. Unani tawa na waneze mbawi. Baby.
Njubu kishifyapta wale mona kwa tinde kupose la fenshta imiponto kusasuka chilanshta na kutemwe nefete kweva tijashpa wila temo kulengo kamofeze na chita wale ngocha lekana nengo cheminyaspa ukandabe kofina di kupika chapta ishtola marush pala nalagawa apa nabakabush nalimwene kesaka palifula kewewe kapanomba nabafaya balifula kumezo yove nalifechibombu no ishiba kwa lisente mwene filundu I kept it real wild.